Oh oh. Oh. Psycho.
Maluda.
Yeah.
Vicky Fandas.
Bado twasonga mbele. Yeah. I'm a go get high. Yeah. Baba twakungoje.
Kazana na mimi hata kujenga amini usiamini hata kujenga amini usiamini life ina dhiki wahuni na kiki sister vumilia weka zana na mimi hata kulinda amini usiamini hata kulinda amini usiamini yo na niko fiti nikisonga mbele Mungu umeni bless umenijaza tele shida nyingi lakini bado navumilia na nikisonga mimi najua utanipea njia ha mziki mimi najua italeta pay MCSK duma ganje bila kudelay yo, na bless God na gift na bila kukazana mina juu atanilift cheki, kauna choma mei kauna toka jeri, wengangana na mwishowe utafika bei wakuite weri, watasema heri wange kusupport kama the real geri
AI, bado twasonga mbele AI, ama go get high AI, baba twakungoje kama mfai, unahisi ka utadai not easy ujui why umefail so many times una kitu cha kujidai worry 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 yeah usije jishuku you're a mighty warrior goring 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 yeah usije kutisha down let them worry yeah